DutchMsafi.com.
Yes, sir. Thank you.
DJ Lida on the beats. On the beats.
Nasema kwetu ni kama utapendwa, suri na choka nyo nasina thamani. Kwe mbwa kwetu ni ka utaolewa, hauna bwana na ishapita Ramadhani mjini. Nasema kwetu ni kama utaongwa, autopata bwana kukupa pesa kanuni. Aya twende tone kata gombaniwa, hauna sura lakini likuspili mimi. Kama kulizo ni kwa zamani,
sisi so ichongwe yangu,
nataka uelewe. Na kama ulinda bisha zamani,
sisi so ichongwe yangu,
na data na pombe,
sisi so ichongwe yangu.
No time, no stress. 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 No time, no stress.
Siuri nona king'ang'anizi, ukazanu kinacha sitopata usingizi.
Sazwe tuone,
nimekuwa mchizi kichizi, kili na waza pusha sina muda mapenzi.
Na tuwe tuone,
na twende tone kautafika bila nini, koja tone kanikali ya mapenzi. Twende tone kautafika ipo mimi, nenda semwa mbayo atani usia. Na kama ushamba ulikuwa zamani,
sisi so michongo
ya, niliposota kukupata,
sisi so michongo
ya. Kama kuoga ulikuwa zamani,
sisi so michongo
ya. Sasa nimejipata,
sisi so michongo ya. No time, no stress.
No,
no time, no stress. No time, no stress.
No, 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 no.
No time, no stress. No time, no stress. No time, no stress.
Sun. Ani kiwa katika tala plani kubwa. MP Soundi. Anakubali sana ze Big Brother lady. Sophie designer. Wakumita kajuise. Wanangu makopa flavor. You boy dancer, Dibu Ababa, it's my son, the big deeper lady, see ya,
see you, see you, see you,
see you,
see you, see you, see
you, see you,
see you,
see you, see you, see you, see you,
see you,
see you, see you, see you, see. Zanafi!
Baba!
Baida! Baida!
Baida! Baida!
Baida! Baida! Baida!